Brook no Lunkumbo. Sensei.
Makate.
Service tai washa mileage. Taiponya mileage. Service tai washa mileage. Taiponya mileage. Magala. Gotika. Magala. Gotika. Shikambo. Magala. Gotika. Magala. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For what you take the little chitan dudes like past you be mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana, gotika. Magana, gotika. Shikambo. Magana, gotika. Magana, gotika. Shikambo. For my stack I let the twist and do. Pange pange no you win a one boo. One two, pole pole one two. Feet paisha monina one two. Kuisha mona mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi white opelinga. Kudise kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila jaja. Chipadi leshi narikali mundoti. Padi historika ya mumbonji. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For what you take the little chitan dudes like past you be mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana, gutika, shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of him easy. Slagging to an organ and I may be busy. Get on my mona fem paka kisi. Saka mano movie, you know that in I did easy. What's more pasha? You want more maula? You want more sunda? But I wanna shakona fat is sent to Badiava. Prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode to a shoe. Go on, mona chibiango on the same page. The winner's and a number mileage.
Service, tai washa mileage. Taiponya mileage. Service, tai washa mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For what you take the little chitan dudes like past you be mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Ok jinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Jinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Nyeba poporo irabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage no. Kwen ninke chefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Ule ishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka poromba no we. Tuko yangu kalira owe. Abati walitembe luka wow. Nolo ichepe sani bakatila liswa.
You already know what it is, right? Mazondes,